ya wakunzi bijwi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eddie Rwema nongere mbasuhuze. Uyu munsi rero ikiganiro muri sanga cyanone turagikora mu buryo butandukanye nuko tumaze iminsi tubikora aho uyu munsi tuza kuba hari ramwe bw'abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo mugire icyo mutugezaho cyane cyane kubijyanye n'amakuru abavugwa aho iwanyu, ariko nanone mukaba mwagira n'amahirwe yo kugira icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Mbibutsa ko mu cyumweru gishize umwaka warangiye Uburusiya bugabye ibitero kuri Ukraine, ibitero bikaba bigeze ku mwaka wa kabiri, naho mu Rwanda kuri uyu munsi hatangiye inama y'umushyikirano. Inama ikaba yari imaze imyaka hafi 3 itaba. Muri inama kandi ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare cyagaragaje ibyavuye mu ibarura rusange ry'abaturage ryakozwe mu mwaka ushize. Iki kigo cyerekanye ko Abanyarwanda bageze kuri miliyoni 13. Ibyo nibindi rero nibyo tuza kuganiraho, ariko ahanini tubaha ijambo mwebwe bakunze bijwi rya Amerika kugira ngo mutugezeho uko aho mutuye byifashe. Ni makuru ki ariyo cyangwa se mugiye n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose? Reka mpere kuri Bikorimana Jean Damascene wiriwe neza.
Wiriwe neza Edi.
Yego, uri hehe?
Nk'uko bivuze nitwa Bikorimana Jean Damascene, ndi mu Rwanda mu mujyi wa Kigali.
Mu mujyi wa Kigali, makuru ki?
Amakuru ni meza, Kigali hirawe akazuba. Urebye nta kibazo, muri make Kigali ni nziza cyane.
Ibyo aribyo byose kugira ngo twandikire wifuza ko tuvugana nawe, ugomba kuba hari amakuru wifuzaga kudusangiza no gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ayo naya.
Yes. Nk'uko wabivuze mu kanya kiri kuvugwa hano mu Rwanda cyane, ni inama y'umushyikirano yatangiye uyu munsi, yarangije umunsi wayo wa mbere mu kanya, ikaba yavugiyemo ingingo nyinshi, aho umukuru w'igihugu yagiye avuga ku bintu bitandukanye, ku rubyiruko, ku nzego z'ubuyobozi zikora zidakora neza, zikebura ngo zikore neza. Urebye ahanini icyo kiri kuvugwa cyane hano mu gihugu cyacu.
Hanyuma kuri wowe icy'ingenzi wakuyemo kuri uyu munsi wa mbere w'inama ni iki?
Icyo nakuyemo ni ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze, aho yavuze ku ngingo y'abantu bashaka gukira vuba nkoresha iryo jambo, kuko aho yavuze abantu bishora muri ibintu bya tombora. Aho yavuze ko ushobora gusanga umuntu afite miliyoni 10 akabishora ashaka miliyoni 20 ako kanya. Kandi atari ibintu bishoboka, kuko wagenda ukora gake gake ukagenda wunguka imwe, ejo ukunguka ebyiri ukazagira igihe ukageza kuri za miliyoni 20. Urebye icyo ni ikintu gikomeye umukuru w'igihugu yavuze, kandi cyagakwiye gukebura ingeri zose z'abantu.
Aha yibandaga ku bayobozi badakora ibyo bakora, ahubwo bakaba bashaka gukira mu myanya baba barimo.
Yes. Aho ngaho niho yavugaga, ariko n'abayobozi ni abantu, kuko natwe turabona, kandi ibyo ni ibintu bikinwa n'abantu bose, bikinwa n'ingeri zitandukanye.
Jean Damascene Bikorimana i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe uduhaye, urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite na Nestor Nyandwi, wiriwe neza.
Wiriwe neza Edwin.
Ego, uri hehe wowe?
Ndi mu Cibitoke mu Burundi.
Cibitoke namaki? Namahoro.
Namahoro.
Ni Cibitoke cya Rugombo cyangwa se mu mujyi wa Bujumbura?
Ha?
Ni Cibitoke yihe, Rugombo cyangwa mu mujyi wa Bujumbura?
Oya mukiri toki cyarugombo.
Okay. Makuru yifuza kutugeza no gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho iwanyu na yahe none.
Yo makuru mbona nezereje gusumbya yandi. No kubu ibigori byeze ari byinshi abanyigikori ko arasarura. Inzara nabo ndabona ko inzara yari tugeraniye ubu uri kirahera. Aya makuru urumva aranezereje cyane gose.
Ubu mu gihugu mu gihe cy'isarura?
Ego cyane n'imvura ikiragwa n'ubu turi kutavuga n'ikirikwe. Ego.
Ibyo bivuze ko mushobora kweza ndetse mukanasarura n'amasoko nayo akaba yagira icyo yunguka?
Ego cyane kuko byose bigirwa n'imvura. Iyo imvura ibonetse abanyagihugu bagasohora amaboko bakarima. Imyindi iba myinshi hanyuma bakaronka ibyo bajya n'amasoko bakayasagurira. Nibyo mbona rero ubu uretse ibigori bihari ni ukuvuga nibo bijya ngo babimare n'amasoko bazayasagurira. Ega n'amakuru meza cyane mbona anezereje rwose.
Urakoze cyane Nestor. Nawe se waba warejeje ku giti cyawe?
Ego cyane. Ndabona nk'abana umunani kise mu nzu mbere tujya turi icumi ndabona ko tuzomara igihe turi ko turajya ku byo negeje.
Ibyo ni byiza cyane kumva ko ushobora guhingira umuryango wawe ukawutunga kandi ugasagurira n'amasoko. Nawe ndagushimye cyane.
Ego ikindi cyane nashaka kuvuga nashaka kuvuga kuri aba bavukanyi bacu bo muri iki gihugu cyacu kibanyi cya Congo.
Yego.
Ku ntambara iriko iraberayo. Jewe novuga ni aba bakuru b'ibihugu bo muri EAC.
Ndakumva.
Uranyumva?
Ndakumva.
Bari bakwiye kuva mu majambo bakajya mu bikorwa.
Ibikorwa wifuza ko byakorwa ni nk'ibihe Nestor?
Urakoze cyane. Ibikorwa byo nifuza ko byokorwa nibyo kurwanya iyi mitwe yitwaje intwaro cyane cyane M23. Urabona ko bavuga ngo bagiye kuyirwanya mugabuga ukaraba ko bashyira mu ngiro bikana ko babishyira mu ngiro kandi uyu mutwe ubona uguma ukaza cyane mu mubiri ibitero byinshi abanyagihugu bakomeza bahasinzikarira cyane.
Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe Nestor Nyandwi.
Murakoze namwe ku ijwi rya Amerika kuduha ijambo mupfukanye.
Ubwo abo bayobozi uvuze niba bakumva ibyo bitekerezo byawe ubwo bazabishyira mu bikorwa. Kuri telefoni dufite na uwita Nshushu wiriwe.
Niwe neza Edigwema.
Ariko amazina yawe nyayo ni ayahe?
Nitwa Kabarisa Jacques mperereye i Muhanga mu Rwanda.
Ni amahoro.
Kandi n'akavura kaguye.
Ndumva mu Burundi ngo barejeje namwe nuko bimeze mu Rwanda.
Kareka batandukanye cyane. Habonye izuba ryinshi ibigori birapfa ntibyagira. Umusaruro wabaye mukenya cyane.
Wabaye muke.
Urebye hano i Muhanga rwose. Akazi izuba ryari rimaze iminsi ritwica.
Bivuze ko mutazeza nk'uko byari bisanzwe.
Nango ya kosa bisanzwe ngira nk'uko imvura yagoga na iratandukanye n'ubu ngubu rwose. Urebye n'ukuntu ibiciro bihagaze hano mu Rwanda birakaze. Tugira tuza kubura imvura. Izuba riba ryinshi Muhanga hano ibishanga byinshi bigezaga ibigori bihagije bibura umusaruro. Ndakeka ko bitazajya hejuru nk'uko byari bisanzwe bibaho igihe imvura yagwaga.
None kuba watwandikiye rero ugomba kuba hari ikintu ufite ku mutima wifuzaga gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyane cyane mbanje kubashimira cyane rwose. Iyi radiyo nkunda kuyikurikira.
Murakoze.
Iyo ndi mu rugo ibiganiro byanyu nkunda kubikurikirana. Mukomerezaho. ubutumwa muduha inama mutugira ibintu byinshi cyane rwose mu gihe komereza murakoze
murakoze
komeze mukora akazi keza
kwari ugushima muri make
ni ukubashimira pe
urakoze cyane nawe ugira umunsi mwiza aho ngaho imuhanga mu ntara y'amajyepfo mu Rwanda Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro ni muri sanga uyu munsi nkuko nabibabwiye twakihariye mwebwe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kugira ngo mugire icyo muvuga ku makuru ashobora kuba ari aho mutuye cyangwa se mukagira n'ibitekerezo mutanga ku makuru tuba twabagejejeho igihe cyose kuri telefoni dufite David Isumba byose wiriwe
Wiriwe neza
Yego uri hehe wowe
Ndingano jana ego ni mwana ala ya bururi mwje vichugu kwenchi.
Nala ya bururi. Na mahoro?
Ego. Ego na mahoro kwa hitu rafiyo.
Ego. Hicho wifuza gusani za wakunzi bejguri ya Ameriku yu mwusi ni ikirero, David?
Ndingano jana ego ni mwana ala ya bururi mwje vichugu kwenchi. Ndingano jana ego ni Kugani ya mudama ya dhichiri kwa ya tunyo ya waka ndi kutariku nda chande gosi.
Nura koza cha.
Ani mchona shakangu sara amegyo mwamuli hiyo ya shingi towa. Nika shakamu dhichiri mbele mtubigie. Nisahiri mwenda ugea dhichiri kwa watu mkia mwala. Bari chiviri raonga ya watu vururi mkuri. Nimezena alimha kubishwa kwa watu likira nane ugea aliko. Na bishaka gose yuko tuba turi nga ayiburi tuwumva neza neza muri ngaho muri Amerika bidanye mu dushikiriza kare ya duhindara kandi biratwubaka bimeze neza cyane gose
David uko ubyifuza natwe niko tubyifuza ko twakongera tukumvikana ku mirongo ya FM mu Rwanda mu Burundi mumbabarire ibyo hari ibiganiro byatangiye hagati y'inzego z'Ijwi ry'Amerika ndetse na leta y'u Burundi ariko reka dukomeze twizere ko umunsi umwe ibibazo bihari bizakemuka hanyuma mukongera kutwumva uko mwatwumvaga ndagushimiye cyane
ubwo cyane mbona ko hama ikindi nacyo nashaka kuba n'ubwo gatoya turakurikirana n'ubwo amakuru adumaca ku buhinga ngarukana ubumenyi na cyane cyane turi turakurikirana ibintu biko bibera muri Congo natwe byadutse umutima hagaze cyane rwose tunaze nka perezida wacu nyakubaha ukuntu yari yabishyikirije yuko kandi akabona nawe asanzwe arengeye kandi akarere kacu ka EAC ukuntu yabishyikirije yuko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ntambara iri ngaha muri Congo bano bitwaje ibigwanisho baraye ko bahagarika natwe turi ngaha turaba biradukora ko biradukora ko twashaka gusa atwe dawo ya bwo ne jewe nyene arabe akora ko shobora kose kugira ngo ibintu bihagarare kuko natwe bwawe mu gihugu muri Kongo abandanya guhunga bamerewe nabi ibintu n'ibibi bitera bimera nabi mu baturanyi niko nyene babimeze rero twashaka gusaba yuko perezida ibintu bwo twabyumva yabivuze ku muntu ariko mugabo tumva ino bana bagwanye muri Kongo bandanye batera ibitero bitandukanye kwashaka gusaba bavane mu majyambo babishyire mu bikorwa tubibone bibone icyo biboneke ndetse ko bari ku kizi kuko natwe bizaduteye impungenge hama murakoze ngaho ku Ijwi ry'Amerika kuba muduhaye akanya gushyira icyumviro twe turabakunda cyane rwose ko tuganegera no twasubira kubumva no twasubira kumva muvuga ikibirira aho tukabumva ku iradiyo ku mako ngaho kuri FM murakoze mugire ibiza ndaho
David urakoze cyane gusa icyo nakubwira nuko abakuru bihugu mu nama iheruka bari bihaye ko ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu bari bategetse ko iyo mitwe yose izaba yahagaritse imirwano ubwo reka dutegereze iyo tariki ya 30 niba nta gikozwe ubwo nkatwe nk'abanyamakuru nabyo tuzabibagezaho tubabwira uko ibintu byifashe wakoze cyane
Nani nakoze ko mumuramaga mugire ibihe byiza.
Ugire ibihe byiza nawe. Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro ni muri sanga. Kuri telefone dufite Nsabimana Daniel Wirwenez.
Wirwe neza mwirije.
Yego uri hehe.
Ndi Nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Na mahoro.
Ya na mahoro tumeze neza.
Ego
nawe shimi imana nabantu banje
nuko nuko nawe rero watwandikiye urifuza kugira icyo usangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika uyu munsi.
Ya ya nibyo nkuko nabibonye insanganyamatsiko ibivuga no gutanga ibitekerezo bya kuvuga amakuru ari iwacu. So nabibonye rero nawe nifuza kubivugaho mu Rwanda mu minsi ishize cyangwa muri iki cyumweru turangije twarebaga turi di Rwanda yageze no mu gice cy'iwacu Nyamasheke ni ibintu bitari biherutse ariko mu by'ukuri twabonye umunyenga w'igare twabonye umufana twabonye umukunzi w'igare twabonye guhatana gukomeye mu Tour du Rwanda. Amakuru ahari ni uko rero byagenze neza kandi umutekano wari wose mu gice cy'uburengerazuba ndetse no mu Rwanda hose. Ikindi umuntu yakavugaho ni umushyikirano urimo kuba mu Rwanda. Hari inama y'umushyikirano ihuza abayobozi b'igihugu igahuza abakuru b'igihugu n'abayobozi bose muri rusange aho bigira ku bibangamiye abaturage cyangwa se kubyafasha umuturage gutera imbere. So inama rero irimo kuba muri iki gihe ni inama izagirira akamaro umuturage. Ni inama ndetse twamazemo kumenyeramo ko abaturage b'u Rwanda biyongereye tukamenya imibare yabo. So ubona ari ibintu byiza bwa Jeff
Edirwema.
Edirwema iminsi myinshi kabisa, iminsi myinshi.
Ni myinshi.
Washington muraho muraho.
Washington tumeze neza.
Ewa ndumva rero ibintu ari sawa Washington natwe hano ibintu ni neza akavura karagwa. Mbese ubona ibintu ari sawa cyane.
Wari ukomoje kuri icyo kijyanye n'inama y'umushyikirano nawe nabivuzeho ntangira iki kiganiro. Wayikurikiye?
Ya nayikurikiye rwose.
Kuri wowe ikintu wakuyemo kuri uyu munsi wa mbere w'inama ni iki usibye iyo mibare mishya y'uko abanyarwanda cyangwa se u Rwanda burutuwe n'abantu miliyoni 13? Hari ikindi wumva cyagukoze ku mutima?
Ya dwema nk'uko ubivura koze cyane ku kibazo kizubajije. So iyi nama nk'uko twabivuze cyangwa byavuzwe haruguru ni inama ifitiye abaturage bose b'u Rwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda akamaro. So nk'icyo urambaje ngo icyo bavugiyemo cyankoze ku mutima numvise izegiperezida tubariza ba minisitiri ushinzwe iterambere ushinzwe ikoranabuhanga bamubaza mbese interineti kuki gihenze kandi mu by'ukuri itari affordable ku bantu bose. So numvise mu by'ukuri ko bisa kose ari icyo bigiye gutanga nk'uko mu bice by'icyaro hirya no hino usanga interineti igoranye igenda icikagurika ku buryo kubona interineti nabwo bigoranye. So twizeye ko rero mu minsi ya vuba idatinze kuko imvugo ariyo ngiro kwa His Excellency Paul Kagame twizeye ko interineti nayo mu gihe kitari cya kure nayo izaba imaze ku ibiciro byayo bimaze kugabanyuka nk'uko babivuze. Bavuze ni ibintu
babemeye ko ibyo biciro bagiye kubigabanya se.
Ya uko bisa kose nk'uko bivugwa ubwo babaje minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation igiye gukorwa uko bisa kose barabiye umurongo mu buryo budatinze. Turizera ko internet igiye kumanuka ku bijyanye n'ibiciro byayo hirya no hino bikaba byagabanuka. Ikindi bavuzeho numvise gitangaje ni ikintu bita chair seats. Izo excellence numva bikomozaho cyane twakurikiranaga.
Ibiki?
Bavuga ibintu bijyanye n'amatombora. Tombora rwose izo excellence byagaragaye ko yazimenze ziriho n'iki gihugu harimo tombora zidasanzwe rwema. Ewa nuraba ufite amafaranga 500 bakakubwira ngo tsinda peja mu bindi bintu by'amatombora ibintu bya ruto byabaye byinshi n'iki gihugu. So numvise ko naho nabyo yavuze ko birimo gushyira abaturage mu bukene budasanzwe cyangwa ababikora bikabashyira mu bihombo ugasanga barimo gusaba leta ntibafashe uko biva kose. Nabyo sinzi nimba barabiha umurongo ariko nabyo numvise ari ikintu cy'ingenzi kuko abaturage usanga rimwe na rimwe bavuga ngo iyi sosiyete tumaze amafaranga turabetinga tugira dute ngo tukizeza gutsindira ibintu uko bisa kose. Ubona nyine nabyo sinzi icyo bavuga ariko bazizira numva ni ikintu kidasanzwe kandi gishimishije
ngo hari abahembwa imishahara bagahita bayajyana yose muri betting.
Yes yes hari abo n'ingo ziburara ahubwo ukaba ubonye nk'ibihumbi 5000 wiriwe ubikoreranya akabyizi ugahita ubishyira muri bet kugira ngo urebe ko watsindira ibyo bintu by'umurengera ugasanga rero biteje ibibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
urakoze cyane Danieli, kandi tugushimire kuri ibyo bitekerezo byawe usangije abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Inyamasheke wadusuhuriza.
Urakoze cyane Rwema mu nshuriza ya Washington, ba Thomas abo ngabo, ba Jeff Mutagoma abo ngabo, ba Minahazwe bose bose mu batashi staff y'abanyamakuru b'ibizeho, abo badusuhurize cyane.
Umukanya niva muri studio intasho zawe ndazibagezaho. Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite Jean-Marie Wirweneza. Jean-Marie uranyumva? Jean-Marie ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Jean-Marie uranyumva? Jean-Marie Jamarindi baza ko tumubuze kuri telefoni, kibazo cyo buhanga bw'ibyuma cyangwa se network kishobora kuba kimugoye. Ariko kuri telefoni dufite nanone Veniste Wirweneza.
Naho neza?
Yego, ni Kanyamuhanda.
Yego, niwe muvugana turabishimye cyane. Ijwi rya Amerika.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda. Mu karere ka Gicumbi. Murenge ni wa Bwisige, umudugudu wa Kidandari.
Aho ni mu
ntara y'Amajyaruguru.
Na intara y'Amajyaruguru.
Yego.
Makuru cyaho ngaho rero.
Amakuru neza, turaje ishinga n'inama y'umushyikirano. Aho igihugu cyacu gikorana n'abayobozi bose bagize igihugu cyose. Umukuru w'igihugu agenda abibutsa inshingano bafite, atari ko bazibagiwe, ahubwo yenda ari ukubasura kugira ngo bagire ibyo batunganya mu bigendanye n'imiyoborere yabo. Natwe abagenerwabikorwa, ku buryo tuba twagenda hari nk'amaserivisi amwe n'amwe agenda adatangwa neza, bakarushaho kugenda kubayanoza. Rwewe nyine nk'uko Perezida wa Repubulika yacu Paul Kagame yagiye avuga uko ibigo bimwe na bimwe bishinzwe kuba bikemura ibibazo by'abaturage hirya no hino mu gihugu, uko batabikemura uko bikwiriye, noneho ugasanga inzego zimwe niho umuntu agiye kwaka serivisi mu kigo runaka kimwe na kimwe, hamwe na hamwe hirya no hino, ugasanga barasiragizwa. Kandi umukuru w'igihugu afite ikintu yagiye abishingana hirya no hino akayishyira mu rwego rumwe rubihurizamo, ugasanga umuturage niwe agiye kwaka serivisi avuye ku rwego rumwe agiye ku rundi, kandi serivisi ahasaba ari imwe yaba yagacumekiye kuri urwo ruhande rumwe, ugasanga kawe kwa kuteza imbere k'umuturage kurabindiye, kwamara kudindira rero ugasanga bimwe bigiye bigaruka kuri Perezida wa Repubulika.
Ariko se Venuste we, ko icyo kibazo cy'abaturage kenshi batishimira serivisi bahabwa n'abashinzwe kuzitanga ni ikibazo kenshi gisubirwamo kenshi cyane, mubona biterwa n'iki? Ni kamere y'umunyarwanda cyangwa
yavuga ko ari kamere y'umunyarwanda uruhande rumwe? Nkuko tujya tubibona, wenda hariho abagenda bavuga ngo wenda hagenda hazamo barifashe ikimenyane kimwe cy'umukuru w'igihugu yagiye agica mu minsi yashize yagiye abivugaho cyane, ariko noneho si twavuga ko ari ibyo ngibyo, ahubwo hari igihe serivisi imwe hagenda hagonganira n'ibibazo bigiye bizamuka, ugasanga yenda nk'uko komite ibiriho bakagenda babihererekanya ngo bagere ko babiha umurongo ngenderwaho, nk'uko hariho uwigeze atanga ikibazo bamubaza impamvu bidakemuka, akavuga yuko hari abaterankunga bagomba kuzabigezaho ngo bige imishinga nko kugira ngo bimwe n'imwe bikemuke, wenda nka serivisi bamwe bagatanga ibigenewe bavuga ku ikoranabuhanga ngo birabagora, bishyuza amafaranga menshi kugira ngo amapurikasiyo amwe n'amwe ajye ahagaragara ngo arahenze, ugasanga ari ibibazo ibyo n'ibyo.
Umuturage akaba ari we uhagirira ibibazo,
ibigenda asa n'aho abirenganiramo, kandi we bitewe ko amategeko y'igihugu ari ku karubanda bose barayazi barayumva, tuyabwirwa hirya no hino, we yagenda yagera ahandi niba ari ryakoranabuhanga rimugonze akagarukira avuga ati ngenda arenganywa, kubera iki ibintu bigemerewe kuko ntabihabwa bimeze bise so ukabona yenda zamutse ku rwego rw'umuvunyi hejuru excellence akahita asubira inyuma ari ababayobozi bafise ko ikintu cyose mwabikemura birapfira hehe ugasanga ariko nk'uko agenda bibabwira hari ibyo bagiye birengagiza bimwe na bimwe yewe nk'uko navuze ngo bagenda bafata inshingano z'umwe asize akagenda azohereza hirya no hino kandi yakabikemura kimwe byose ari se biri muri gurupe imwe fesitingi imwe ubwo rero ugasanga nyine ariko ari kugenda bategura abereka uko umurongo wagenderwaho bimeze noneho ikindi yadusebeye nk'urubyiruko kutubwira kumva yuko urubyiruko rugomba gukora rugakora cyane kugira ngo rubashe gutera imbere atari kumva ngo bumvise iterambere hirya no hino amabetingi arahari hirya no hino mu gihugu noneho ayo mabetingi niba warahinze imyaka yawe uragurisha ibigeze ku isoko ngo hariya hari beti hari umukino w'amahirwe niko babyita amara gushyiramo agafaranga akaba yizengo kari bwikuye kabiri ugasanga karahiye urumva niba bihi amafaranga wahiye urajya kuyabaza nde ubwo urataha nyine byaterambere nawe subira inyuma usange noneho na cya gihugu nacyo kigarutse inyuma kubera ko cya gikorwa ari ibikoresho kibashije kugukundira bitewe yuko nawe usigaye mu bukene noneho ubwo ugahita ugira ute ukikoreza umutwaro leta uvuga ngo ndi umukene gica dukeneye inkunga izi n'izi kandi wari ukwiye kuba ari aho ugeze so muri kano karere kacu ka East Africa ukaba ubateza imbere atari kuvuga ngo uteze amaboko leta kandi nawe waba ufite amaboko yo gukora
Venuste Kanyamuhanda ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe nawe usangije abakunzi bijwi rya Amerika urakoze cyane
Yego turi kumwe
Radio Ijwi rya Amerika reka dufate akaruhuko hanyuma tugaruke twakira amatelefoni y'abandi bakunzi bijwi rya Amerika irya no hino
Ijahiriye kumata. Ntiwiye jeri. Abanyabugonje ntabwo njya mbizira. Muri abanyamiswa.
Ngo jewe duwe buko.
Eh, yego rata. Uri umujya ushaje kazi kuko ndo bagenda binyozora nka zabo.
Ari kabila simuhumurwa man.
Sofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwa tu ni bugo.
Ndiye bugo.
Nuko mba ko buri wese muri twebwe yaje yibeshya ku wundi. Kombo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
Iyo ni indirimbo Crazy World ni indirimbo y'umuhanzi nyakwigendera Lucky Dube wamamaye cyane mu njyana ya reggae mu gihugu cya Afrika Radio Ijwi Amerika rero ikigano ni muri isanga uyu munsi nkuko nayo babwiye ni umunsi twawuhariye mwebwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo nkuko mubimenyereye ko tubagezeho amakuru ariko namwe uyu munsi twawubahariye kugira ngo namwe mutugezeho amakuru yaho mutuye kuri telefoni rero ndi kumwe na Inosa Nduwimana wirwe neza
Turi
hehe
Ndiye Bujumbura Mukanyosha.
Na mahoro Mukanyosha.
Yego na mahoro turashima mahoro bohoro.
Yego, icyo wifuza kutugezaho uyu munsi niki n'icyo usangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika bakumva?
Kali mbona ikitoro kihari isize kare ubukene uko abizana cyanze cyane cyo zere kibikira kwere ibiciro bitera bizamuka cyane
hari kenshi yuvuganye na nabasesenguzi mu by'ubukungu cyangwa se abayobozi muri za leta zitandukanye bavuga ko kimwe mu bibazo byatumye ubukungu bw'isi buhungabana ari iriya ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ndetse ikaba yuje umwaka wose ubwo wenda izo ni zimwe mu ngaruka namwe nk'abarundi murimo guhura nazo nduwima
ko mugabo arimo mugabo kenshi na kenshi sinzi ko umuceri upa muri mu Burusiya cyane kibihage cyapa mu Burusiya twatwitse nk'icyapa hariya mu Burusiya cyane cyane kwa hari nk'igitoro igitoro cyane cyane mu minsi kunze kubora kira tazibindi biribwa bitacyapa nko muri Tanzania cyane za Uganda nk'ibindi cyo twatwitse kandi gitoro cyane cyane mugabo nk'ibintu cy'ibiribwa n'ifarine bitera bizamuka cyane cyo gituma mu tubariza n'igituma nuko amukanyesha turakunze kuba ari ikindi kigira kabiri amazi amazi cyane cyane akunda kubura cyane kandi bakavuga yuko korera itera yiyongera none babo kira kutwinda amazi kandi nikizashaka kurya kira kiyongera ama wumva twogwanya icyo kiza gute kandi batwema amazi umunsi wose cyangwa iminsi ibiri igahera tutabona amazi umva ni ingaruka ndi nk'iyo kubera igihugu
urakoze cyane nk'uko wari ubivuze amazi ni ingenzi amazi ni isuku kandi mu gihe nk'uko ubivuga hari ibibazo bijyanye na koreraga kenshi iterwa n'isuku nke ubwo ayo mazi ni ingenzi kandi murakeneye urakoze cyane Inosa
yego murakoze kutuhamagara ku ishuri rya Amerika kandi mutse kwamwe mutwibuka n'isi yose
yego radio ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Jerome Niyonkuru wirwe neza
wiriwe
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda Kabeza cyane
hameze gute
hameze neza turaho akazuba karimo karaka nta kibazo
ese ubundi iryo zina ryavuye hehe Kabeza uje wari wabibaza ngo ubimenye cyangwa urahatuye gusa
Datuye ibyo bintu sindabikurikirana ariko kubimbaza ibyo nawe nzakora ubushakashatsi ariko nibaza ko ahantu haba hari abantu bameze neza nyine hameze neza ariko
abantu bakeye
ko biba bimeze
haba hari abantu bakeye
haba abantu bakeye neza cyane ntiworamyata
Ngawe rero Jerome ibyo aribyo byose utwandikira wifuza ko tuvugana hari icyo wari ufite ku mutima wifuzaga kudusangiza icyo ni iki
harakantu nashaka kubashikiriza no kubashimira nashaka kubabwira mu byo tubarize neza hano Kabeza harabasuma badanje
ngo
harabasuma abajura
ndabyumva
baratuzengereza bakatuzengereza hari ku kwezi turabona abantu baje gufata amafaranga y'umutekano ngo y'irondo ibintu bakabitwiba umwe baheruka kunyiba intebe banyiba impuzu nari nsisa zose barazitwara ari mu ijoro nkabaza mu byo tubarize ukungene turabona abantu b'irondo baba hari sizera baba ariko baragenda ariko hagera mu masaha sita ibintu tukabibura kandi tubima dutanga amafaranga ya buri kwezi ndabandeye umutekano abo banyerondo badukorera iki by'ukuri
urakoze cyane icyo kibazo tuzakikubariza ariko namwe ngira ngo mujya mugira inama z'amasibo cyangwa se imidugudu namwe mwajya mubibaza cyane cyane iyo muhuye nawe
amudugudu baragerageza gukora ibyo bashoboka bagakoresha inama ariko abibasinziye baba hanyuma n'ikindi ndabashimira amakuru meza mutugezaho yaba ari bishoboka mukatubwira nk'umuyobozi w'icyo cya Amerika akagaro basi mukavuga intuzenyi amakuru mukayavuga iminota 45 n'indi minota 30 ntibihagije neza ku bantu
ariko mujye mwibuka ko dufite amakuru saa 12 z'umugoroba tukagira amakuru saa moya n'igice z'umugoroba tukagira amakuru saa 12 za mu gitondo dufite amakuru saa 7 za kumanywa benshi ngira ngo ntabwo baba babizi ariko icyo gihe cyose tugenda tubagezaho amakuru kandi kenshi harayo duhindura tukabazanira amashya cyangwa se tukajya n'andi dusubiramo kuko tuba twumva ko abantu bayakeneye cyane umwanya urahari kugira wenda abantu kenshi ntabwo bazi ayo masaha yose tubagezaho amakuru ariko nk'abari i Kigali mu Rwanda bajya barukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu
Nahariya kuri City Radio naho turabumba nta kibazo
yego
hanyuma mu ako kantu nyine ko kujya muratugarukanira amakuru mwavuze hari igihe muyazana kenshi nk'iminsi ingahe ugasanga hari mu gitondo mwayazanye saa sita akaguma agaruka mubyorayo mugakosore tuba dushaka nyine mutwe murashyiramo n'aya mashasha yabaye
icyo gihe hari biba ari ikibazo cyabaye mu buhanga bw'ibyuma ntabwo ari uko tuba tubikora tubishaka ubwo haba habayeho akabazo ka tekinike kandi urabizi ko umuntu adasezerana na tekinike
salamu ngira amahoro n'umutekano ndamukwiza Diane mukorana ngaho
yego ndamubwira urakoze ugira umunsi mwiza
yego namwe
radio ijwi ry'Amerika iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema Cornelius niwe urimo kumfasha mu muhanga bw'ibyuma na Nadia atahumfasha kwegeranya iki kiganiro kuri telefone dufite Shukrani wirwe neza
Nyine muraho.
Uraho neza.
Murakomeye.
Turakomeye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Kiba murazi ndo munyanya wanyu kenshi muguma mu telefona kandi ndabakunda cyane.
Ntabwo ari nera kenshi dukunze kugira amajwi y'abapfasoni, abagore, abakobwa. Iyo rero tugize umwe biradushimisha.
Ego murakoze kandi nanjye kubera mbakurikirana kenshi ntitwaheruka kuvugana ku cya gihe cyo kuramutsa abantu muri Noweli Bonane
nibyo arageze akanya
ego iyo ugenda umunywanyi wanjye cyane
uri hehe mbega
bo ugenda ndi muri Arabi Saudite mu murwa mukuru aho bita muri Riyad
ibintu byifashe gute aho ngaho Riyad
ni heza cyane ndo igihugu cy'abamizirima ariko ni igihugu cyiza cyane giteye imbere ndagikunda kandi cyane muri make ko nababwira giteje imbere nk'abakenyezi ni kuri ndabishima kandi cyane
hari benshi bagiye bahavuga aho ibintu byinshi cyane nk'abajya gukorera ariko ugasanga bahuye n'ibibazo runaka wowe ibyo ntabyo bigeze uburana
bo yo nabyo nahuye nabyo ariko ndafise n'inshuti abantu tuba turi kumwe noho benshi nabo usanga bashima babayeho neza rero hari abo babaho nabi nabo ariko n'iwacu muri Afurika nuko ntabwo kandi umuntu yavuga ngo abarabu ni bo cyane burya natwe ntitwavuga ngo turi ijana ku ijana iyo ugiye ahantu utegerezwa kumenya imico yaho ukanamenya abo usanze kamenya ni musangiye icya mbere rukoba musangiye imyumvire ukamenyera rero ukagendera ku mategeko yabo iyo ushatse kubazanaho kumbure nka kamere wari ufite kera iwayo hari igihe usanga habaye mushanje mitari nziza burya rero ntiwaguma uvuga ngo niroho bi cyane hari igihe natwe usanga tuba tutabaye ijana ku ijana
hanyuma wari uvuze muri make uburyo umuntu akwiye kwitwara ari aho ngaho kugira ngo ashobore kubana neza n'abantu bamwakiriye n'igihugu cyamwakiriye nk'inama wagira
nk'abantu babatekereza nko kuza aho ngaho cyane cyane ariko bakumva iyo makuru yuko abantu bafatwa nabi abahotera inama wabagira ni iyihe mbere yo gufata icyemezo nk'icyo
murakoze cyane mbo ntanguye kuko ntango nkanje ndi umunyabujumbura mbere yo kuza ino natwe batubwira uko nyine ngo niyo ngaho mugiye ngo barakatana imitwe ngo ibintu nk'ibyo urumva bakatubwira nyine ko ari ahantu hari ibintu bibi cyane ariko twishyikiye kuri tele turabibona ni ukuvuga ngo ni abantu nk'abandi ariko impanuro nuha abandi ku mbure bari inyuma bitegura nabo kuba boza iyo ugiye ahantu ibisoko umenya ikikujyanye icya mbere ujyanye no gukora akazi ujyanye no kwerekana akamemere wa ofisi hari igihe usanga hari nk'umumama umugabo avuze wacumwishura uko ushatse nawe umabuja wawe ejo niyo avuga cyangwa bose wawe ukamwishyura uko ushatse bizagenda nabi impanuro nubaha iyo ugiye ahantu ujyanwa no gukora akazi hanyuma ukitaho akazi kawe kandi ukagera no kubaha busanze bituma nabo bagukunda kandi bakagugirira icyizere hano ugacibaho neza mu mahoro icya mbere rero ni uguca bugufi no gukunda akazi hama nabo bagaheza bakagukunda kandi ukabubaha niyo mpanuro ya mbere nubaha yego
shukurani urakoze cyane kuri iyo mpanuro ndibaza ko iri bufashe benshi cyane cyane abafite amakuru mabi ku bijyanye n'abajya gukorera muri ibyo bihugu by'Abarabu niba nta kindi wifuza gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika twakore kugakomeza akazi kawe
oya ndafite umwanya n'ukuri ndumva ko twaguma tuyaga kandi ikindi nacyo mu ndamukiriza umuntu witwa Thomas Kamirindi aracyakoramo
arahari ntaho
mu munda mukirize cyane yari ndamuzi yavuka i Nyamirambo ahantu impande ya stade munda mukirize rwose Kigali
umuzi Kigali
ego impande ya stade i Nyamirambo nihavuka niho yaba ndamuzi kuva kera
ubwo ngubwo Thomas mukanya nimva muri studio ndamubwira ko wamusuhuje
yego mwumvire ko namusuhuje cyane hama nanje nkaba mbakunda cyane amakuru yanyu ndayakurikirana rero nifuzaga ko nasuhuza inshuti n'abagenzi
kubera ko uri mu gihugu ubusanzwe tutabonamo abantu batuganiriza reka nguhe amasegonda make cyane
urakoze cyane cya mbere nshuhuje umubyeyi wanjye ari Bujumbura yitwa mama Angelique mbo icya kabiri ndashuhuje inshuti n'abagenzi banzi abo dukorana akazi no mbo abari i Kigali inshuti n'abagenzi harimo uwitwa Anselme Gasangwa namwe mwese ndabashuhuje kandi mukomeze ibikorwa byiza amakuru yanyu turayakunda cyane mubanze mugeshe
shukurani nk'uko wabivuga mu giswahili nyine ni ugushima ni ryo zina ryawe nawe ndagushimiye cyane kubwa kanyu duhaye cyane cyane ko uri umupfasoni kandi kenshi tubabona wakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza
murakoze kandi mundamukirize umuntu wandamutije n'icara uwo mudada kandi ni kenshi akunda kubinda mutwa mu ntore yambu cyane
sawa sawa ndaza kumubwira ugira umunsi mwiza
ego merci beaucoup
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema uyu munsi nkuko nabibabwiye twabubahariye kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo ku makuru tuba twabagejejeho kuri telefone dufite Irimaso Samuel wiriwe uri hehe
ndi mu Rwanda
gerageza uvuge cyane ntago tukumva telefone yegereze aho uvugira
ndi mu Rwanda
mu
ntara y'Iburasirazuba na kare mwaka y'umuhege n'amafarangi
icyo wifuza kudusangiza uyu munsi ni iki Samwe
nababwira rero dore nagira ariko ndanze kubashimira ku makuru meza mwagezaho kuri izindi
ngo
ndabashimira mbere na mbere ku makuru meza mukigeza atari n'ivumbi
urakoze
kandi rero cyane dusabe abatuzanye n'abantu benshi tuganira kuri Facebook mbere na mbere atambwiye ko benshi baba bafite akazi ntabwo babona umwanya badasiye kukana nabo rero harimo abarundi
Ariko gerageza telefone yawe wiyegereze kuko turakumvira kure cyane.
Ikirundi n'ikinyarwanda bivugwa kimwe.
Yego.
Ariko hari amagambo amwe namwe tutabasha kumenya kuko kuri icyo kiganiro hari ibyo tutumva kubera amagambo amwe namwe ntabwo tuba tuyahuje cyangwa tuyasobanukiwe bitewe n'ururimi muvuzemo. Kubera iyo mpamvu rero gutanga igitekerezo bamwe na bamwe birababona. Bari bambwiye ati bibaye bifunguye mwajya mwandika mu ndimi ebyiri kugira ngo tubashe kumvikana kugira ngo hari amagambo gutanga igitekerezo bikasuna hari amagambo amwe n'amwe asinanira kohereza gusobanukirwa. Ikindi cya kabiri bari bambwiye ati nababwira nababaza ukuntu bajya babona umwe mu bakora ikiganiro agasaro kabuze avuraga bamwe na bamwe bajya bahamagara bakazimbaza kanyegera abaha nimero za WhatsApp bari bashyize ariko kigaho
urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ku kijyanye nuko rimwe hari post dutanga ntimuzumve neza ubwo ndaza kubiganira na bagenzi banjye turewe uburyo indimi twajya tuzoroshya ku buryo ubutumwa dutanze abantu bose babwumva neza. Hanyuma icya kabiri kubifuza kumenya ibijyanye cyangwa se kutwandikira haba kuri kiganiro agasara kaburaga cyangwa se muri isanga mushobora no kujya mukoresha email yacu y'akazi ariyo radio yacu vowa@gmail.com cyangwa se radio yacu vowa@vowanews.com. Urakoze cyane Samuel.
Murabona ndabakunda cyane kandi akenshi na kenshi tujya tuvugana nimba ukibuka yavugana cyane none ntabwo se mwazayinjira nka ambasaderi kuko urukundo bakunda rwose rumeze nk'urw'umubyeyi akunda umwana akunda umubyeyi we cyangwa umwana akunda umwana we.
Buri muntu wese wisanga ku ijwi rya Amerika na ambasaderi wacu.
Yego murakoze cyane kandi turakunda.
Urakoze cyane nawe ugira umunsi mwiza. Radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite Jimmy wiriwe? Jimmy uranyuva?
Nitwa Ndibyari Atanazi.
Witwa nde?
Atanazi Ndibyari.
Atanazi wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu karere ka Ngoma.
Ngoma mu burasirazuba? Makuru cyaho ngaho
amahoro.
Yego. Iki kuri ku mutima rero wifuza gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika uyu munsi ni iki?
Iki kiri ku mutima nshobora gusangiza bagenzi banjye akidasanzwe usibye ko mbifuriza amahoro y'Imana gusa.
Natwe turayikwifuriza
ariko hari icyo nashakaga kugira ngo mbabaze. Njye mbonye koro.
Ninde?
Mbonye mumpamagara. Ariko sinzi ngo anabafata kabisa kugira ngo menye abariyo. Ariko ninde ari ku ijwi rya Amerika kibazo.
Ni ku ijwi rya Amerika nyine ni huri.
Mwebwe se muherereye?
Twebwe turi Washington.
Washington.
Alo?
Se amakuru yawe tuzaba tuyafata gute, ni kuntu kubahamagara kuri izi nomero, ni kuri WhatsApp, ni Twitter, bimeze bite?
Amakuru yacu uravuga kuri radio?
Ubu ni bwa kuri radio nanga se mu buryo bwa mesaje.
Mesaje utwandikiye kuri Facebook yacu turagusubiza cyangwa se ukaba watwandikira kuri email yacu vowa@vowanews.com. twakubona ugiye kuri Twitter ugashyiramo VOA radio yacu nabwo watubona kandi ukatwandikira tukaba twagusubiza. Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite Tuyishime Jean Baptiste wiriwe neza.
Niriwe.
Uri hehe?
Niriwe mu karere ka Bugesera.
Bugesera ni amahoro?
turashimira Imana.
Ikibuga ntikiruzura?
Ikibuga kirimo kiracyakorwa.
Kiracyakorwa?
Kirimo gukorwa cyane kabisa.
Cyo wifuza kudusangiza uyu munsi ni iki se Jean Baptiste?
Ngiye ndashaka kuvuga ku nama y'umushyikirano uyu munsi yatangiye. Yewe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni umubyeyi wacu dukunda. Ariko mu by'ukuri yagarutse ku kintu gikomeye cy'imikino y'amahirwe yaje ngo mu Rwanda iyo bita ngo Chiaside na Tinda pe ni imikino itambuka kandi igakigirwa n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda. Ahubwo twebwe twibaza nk'abanyarwanda ni impamvu ki Leta ishyigikira ukumva wenda nk'ibitangazamakuru byo mu Rwanda cyane cyane Radio Rwanda ikayamamaza, ugasanga umuntu nimba akoreye urwo dufaranga bamushishikarije kujya muri iyo mikino y'amahirwe ngo uratsindire imodokari, ugasanga rwa dufaranga akoreye aho yadukoresheje mu famili yiwe mu miryango yiteza imbere baramushutse yadushize kuri momo baratujyanye, ugasanga abikinnye nk'inshuro 30 atari yatsinda n'umunsi n'umwe. Rero nkaba nshimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuba yagikomojeho, ahubwo nkaba turamusaba cyangwa tumusaba twebwe nk'abanyarwanda kuko ibyo bintu abantu babishishikariza abanyarwanda cyangwa babishishikariza abaturage ko bajya bafatirwa ibihano, ndetse buri bamwe na bamwe bakabajyana muri bizinesi sakarani nk'uko yabivuze. Rero twabyishimiye. Ikindi nashaka kuvugaho
ariko kenshi na kenshi umuntu niwe wifatira icyemezo ku giti cye.
Yego.
Gusa wowe ikirenga nabo bashishikariza abantu kubikora.
Ni ukuvuga ngo nibo ba divatayizinga abanyarwanda. None ni gute njyewe nzajya mva gukorera amafaranga 2500 cyangwa ibihumbi icumi bitewe n'akazi nakoze, angize ukanshishikariza ibintu nazabona ayo mahirwe. Donke bakabigumanye nimba ari iyindi mikino y'amahirwe yindi ihari, ariko batabwiye abanyarwanda ngo tujye gukorera mujye muri ibintu ntabwo ari byo rwose. Twumva rwose bajya babafatira ibihano bene abo ngabo bazana iyo mikino y'amahirwe.
Urakoze cyane Jean Baptiste, kandi ukomeze ugire umunsi mwiza.
Ndashimira cyane itangazamakuru cyane cyane Ijwi rya Amerika umwanya muduhereza n'iki kiganiro mwazanye muri Isanga. Njye ni ikiganiro nkunda gukurikira cyane, ndetse n'ikiganiro mba nifuza guhora ntanga ibitekerezo.
Urakoze cyane kandi ibitekerezo byawe natwe tuzahora tubyakira.
Asante, murakoze.
Urakoze nawe. Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite na Andrew, wiriwe neza?
Tumeze neza, turashimiye.
Yego, uri hehe?
Mugihugu cya Zambia, murwa mukuru Lusaka.
Ni amahoro muri Zambia?
Ego, ni amahoro.
Muraturusha iki? Ni iki wifuza gusangiza abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakumva aka kanya?
Nuko mu kazi twari dukora akazi ka udandaje bizinesi.
Gakora iki?
Dukora bizinesi, niko kazi dukora ino.
Yego.
Orazwi no umwaka watangiye ibintu bizimba, dorare rirazimba, niko ibyo tubayemo ubu mu bihe bizajya bihenda.
Hanyuma bababwira ko biterwa n'iki? Byaba ari ingaruka z'iki kibazo cy'Uburusiya bwateye Ukraine, niko babibwira namwe?
Ya, ugerageje kubaza ibyo batubwira. Urumva usanga umusaruro turonka ntagushimisha, nyine usanga tutegereje ko ibyo bihinduka, turabyitegurire mugabo biragoye. Ego, kubera bizimba buri gihe bima bizimba.
Andrew, urakoze cyane aho ngaho mu mujyi wa Lusaka kuri ibyo bitekerezo byawe, kandi ibyo bitekerezo bisangiye n'undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika waduhamagaye ari Bujumbura, nawe atubwira ko ibintu bikomeje kuzamuka cyane, igitoro, ibiribwa, ibiciro ku masoko naho ni uko bimeze. Wakoze cyane.
Ranye muragize neza ijwi rya Amerika turabakunda.
Natwe
turashima n'ukuntu uduha umwanya abanywanyi tutagiye ikintu gishikirije.
Urakoze cyane. Ni radio yanyu, mukomeze mwisange igihe cyose mufite ibitekerezo tuzabaha ikaze.
Murakoze cyane namwe.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga mukanya mu minota ine turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko mbere y'uko dutandukanaho reka twongere tufate akaruhuko gato. Radio Ijwi ry'Amerika, iyo ni indirimbo ziwere y'umuhanzi Oliver Mtukudzi. Kuri telefoni dufite umukunzi w'Ijwi ry'Amerika wa nyuma, Samuel Wirwe neza.
Wirwe neza Thomas Kamirin.
Edirwema.
Edirwema.
Okay, Thomas, nako Samuel dufite amasegonda make cyane, icyo wifuzaga gusangiza abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu masegonda atarenze 30 n'iki uyu munsi?
Nagira ngo mbafuruze kandi mfuruze n'abanyamakuru bose bakora kuri radio y'Ijwi ry'Amerika. Nifurize ibihe byiza aho baherereye hose kuko njyewe ndi hano Kigali mu Rwanda.
Urakoze cyane Samuel, ni nawe usoje ikiganiro muri sanga. Nshimire abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi, mwagize uruhare muri iki kiganiro, mutanga ibitekerezo, munatugezaho amakuru yaho mutuye. Nshimire kandi injeniyeri Cornelius wamfashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi. Mwari kumwe nanjye Edirwema. Reka mbasezereho ariko mbararika amakuru yacu mukanya isaa 12 hagataho mukurikira aka karirimbo. Iyi muva ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edirwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
murisanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika.